Pēngā rangatiro te wako tainui tēnā koutou katoa. Anō nei kāre, ngā kaunihira ārohe, te kāwanatanga, ngā pakihi rānei, te paku whai whakaaro ki te taiao, me te oranga tonutanga o te taiao, i roto i aratau a kaupapa whakawhanake whenua, koe rā tā hine kā mako, tētahi o ngai tātou e whawhai ana mo te oranga o te taiao.
I te tuatai, ko tēnei he rōpumeki, he harata Mike Anake, you know, kai etihi o ngā runanga, ngā mai, a iwi kei etihi o waho ngā ka kaiputaiao Māori a Pākehā rānei ka ata wete hia tēnei take e hari I te mea me matua mōhio tātou katoa e hari I te mea I te taha taiao anake tēnei raru nā reira pei roto I te mai Pākei.
Kua hua roa a horangi a rangi mā tāmua e kau hauana I ngā āhuatanga o matariki ki te tī ki te tā. Me te aha kua whai hua nā te mea a te rātau ka tīmata ngā hararei ā motu hei whakanui mā tātou I a matariki. Kia tahuri ake tātou kia rangi mā tāmua me ana kōrero mo te takinga mai o tōna hiahia kia hora atu I āia ngā kōrero mo matariki ki te katoa.
Ngā kau nui au ki te whānau mārama koi rā te... te whakaaro I tērā wā, taku mahi he rangahau I ngā kōrero, he kimi ana, he whai ana I ngā kōrero, me ngā tohu.
Kei te kōkiri tonua, kei whakawā he mi tau maunu I ngā āhuatanga Māori, I ngā uara Māori ki roto I ngā kōti ārohe o te motu. Meikore e tūpono mā reira, ka mutu te kaha o te mauheretia, te nui o te mauheretia o te Māori, o tira te hāmenetia o te Māori I roto I tērā taiao, arā I roto I te taiao o te ture, a neira a kei whakawā he mi tau maunu.
Me ka haramai te tangata ahako no wai, ahako no hea, ahako tangata whairaua. Tangata pōhara rānei, ka haramai ki mua I te aroaro te kaiwhakawā, ka tū, ka kōrero, ka rongohia te kōrero, ka marama te kōti. Ahakoa te whakawhiunga. I te mea ka haramai te tangata ki te kōti arohe, etahi wā, ka kōrero te roia ki te kaiwhakawā, kāre te tangata kua haramai e mōhewana ki ērā momo reo.
Whai ake nei te iwi ko ngā tai pitupito hā kinekina. I toa te kapa ōpango ki a Whiti, 5 ki te 23 I te whakamātautau tuatahi Wainganui e nei kapa e rua nei I o te poti I te pōhoroi. Ka hoki mai a Ari Save a rāwa ko Anton Leonard Brown ki te kapa mo te wiki e tū mai nei me te aha e whirinaki ana ngā kaiako I te kapa ōpango ki a Ari Save a mana pea ha arātau mahi I roto I ngā ketuketutanga e whakapakari ake. Huri rawa ake ki te UFC I nanahi me te whawhai matua I Wainganui a Dustin Poirier rāwa ko Conor McGregor I mutu wawe te whawhai nei te whatinga o te raparapa o Conor McGregor I te mutunga o te tau whāinga tuatahi. Nō reira, I hoa tū te wikitoria ki a Dustin Poirier. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.